Ama nawe ngifuna sibone umhlaba Sijikeleze sijike nasechina Kodwa sicele nasekhaya Sicele ukukhanya Basikhanyisele nabadala Ngihamba nawe ngifuna sibone umhlaba Sijikeleze sijike nasechina Kodwa sicele nasekhaya Sicele ukukhanya Basikhanyisele nabadala
Sigani sokufa noma bengazama ukuzipha
Thank you.